It's super poetic and it's true.
Bafana phela samba ngulayini. Bafana phela samba ngulayini.
Hey,
bafana ba masipusheni. Phela mina ngihamba ngolayini. Soka samba ngolayini. Mina ngolokhu nkule gemini. Hey, bafana ba masipusheni. Phela mina ngihamba ngolayini. Soka samba ngolayini. Mina ngolokhu nkule gemini.
Hey, mina ngolokhu ngiphakathi egemini, noma bengakhuluma onondabeni. Phela mina ngiphuma phansi etondweni, edabeni. Mina ngaqhathwa phezulu edabeni, futhi ngiyakwazi umnyango ongena esotweni. Soka sambe ngolayini, noma soka esiphushayo singagcwala ebhasini. Ongagcwale akaphumele eceleni, esitikini. Hey, mase kunje akekho sazongivimba. Sengihamba ngolayini straight engihlangana naye ngiyampika. Vele iy'nduku zami zizomgida, vele iy'nduku zami zizomgida. Zami zizongigiga, mangihleli namabhinqa. Nami ingoma ngiyayigiga, ngiyababhiga. Super! Sure!
Hey, bafana ba masipusheni. Phela mina ngihamba ngolayini. Soka sambe ngolayini. Mina ngolokhu nkule gemini. Hey, bafana ba masipusheni. Phela mina ngihamba ngolayini. Soka sambe ngolayini. Mina ngolokhu nkule gemini.
Hey, sure. Majithama sivele sincebeleke. Asambe ngolayini sivele sishebeleze. Angacwali akavele phume phele. Mina ngifuna soke siphumelele. Mawufusha music kumele ubekelele. Ubekezele. Bangibona ngiphethe imali encane bangibuza bathi imali ne. Bangibona ngiphethe imali encane bangibuza bathi imali ne. Babona ngoba benemali eningi mina nginemali encane. One day ngizopopa ngibe nemali ongeke uyiphathe. Bangithatha kancane ngoba bengibona ngingekho twebhu. Ngizokudla ngolayini ngenkani noma bengiphathele iswebhu. Umfana kamama akavele eqhelela asiyidli isitambu. Ikamu super pole twani chula.
Hey, bafana ba masipusheni. Phela mina ngihamba ngolayini. Soka sambe ngolayini. Mina ngolokhu nkule gemini. Hey, bafana ba masipusheni. Phela mina ngihamba ngolayini. Soka sambe ngolayini. Mina ngolokhu nkule gemini.
African Records.